tattoos. Yeah. Bibi tikigonga, boyare bwa mtane. B.I.G.B. Crazy. Yo. Gator. Oh, Gator. This my later. Muni get born, you wapashe beta. Yani, we got it beta. Mistari zetu karisika za wase wakesha. Oh, Gator. This my later. Maso kulutingo lile chengamba. Tulivaka, we got it beta. Mistari zetu karisika za wase wakesha. Oh, yeah. This my later. Usipokara ndo jumbe takupita. Na hizi stories za kwenye nimetoka. Na achia crazy wale wanaropoka. Oh yeah, eh, sijidai. Nimebai ndula leo kesho ni ndaina. Tena mapanso tukatai. Tukifika flow wanawika oh guy. Vitu tamu tamu eh hey, tuzindo wakali. Na bado tunahamu nasi tafadhali. Rapiko kwa damu nasi tafadhali. Na tembe ya Kenya inchi mbalimbali. Wakini cheki ni magofi magofi. Kabla ni bleki ni tembe na magoti. Ujume ni shaleta, that's my letter. Hey choose, we got it beta. Oh Gator, this my later. Muni get born, you wapashe beta. Yani, we got it beta. Mistari zetu karisika za wase wakesha. Oh Gator, this my later. Maso kulu timbo lile chengamba. Tulivaka, we got it beta. Mistari zetu karisika za wase wakesha. Oh Gator, light the lighter. Me say loud, light the lighter. Oh Gator, light the lighter.
Rap zetu safi kama sabuni ya geisha.
Oh Gator, light the lighter. Me say loud, light the lighter. Oh Gator, light the lighter.
Rap zetu safi kama sabuni ya geisha.
Yeah, niko advert promo ya geisha. Na chiki mafesho mekamzileza.
Hi boyare,
I'm your big fan. Ngoma zako, aki ni kali.
Yeah, uzuri wa nature. Nikupe namba.
Oh yeah.
Bade mpeleke kwa kiber sita. Mina we peke hakuna msiote atanyita. Itachubamba, we cheka. Kare so mchezo miereka. Najua utakesha, sayo awezi sema. Kwanza vile manze umejibeba. Dream zako zita come true later. Vile manze umejibeba. Dream zako zita come true later. Hey tools, very bwa mtani. Bitch kigonga tunajinize na tempo.
Oh Gator, this my later. Money get born, you wapashe beta. Yani, we got it beta. Mistari zetu karisika za wase wakesha. Oh Gator, this my later. Maso kulu timbo lile chengamba. Tulivaka, we got it beta. Mistari zetu karisika za wase wakesha. Oh Gator, light the lighter. Me say love, light the lighter. Oh Gator, light the lighter.
Rap zetu safi kama sabuni ya geisha.
Oh Gator, light the lighter. Me say loud, let the lighter. Oh Gator, let the lighter.
Rap zetu safi kama sabuni ya geisha.
Oh, me, nina mpango. Tuni club tuka vunje mgongo. Boss, itisha bia waiter later. Leo nyonya machoma paka meza tunavunja. Hey, me, niko poa si. Walisema mwenye hajachua uje later. Sa check na hawa na regea. Wanadhani niko after mkumbendo na benya. Lifestyle hard me bon yole. Kufika hapa boss, yes, a vigole. Yes, atatakani kune miss katano. Kwa igem kunigia utaji meka katano. Boss, una nini bus later. Una cheka nini na art, auna future. Una jigama nini na art, auna ngoma. Kazi kwenye zao tutana uji kwenye zimetoka. Oh, Gator, this my later. Muni get born, you wapashe beta. Yani, we got it beta. Mistari zetu karisika za wase wakesha. Oh, Gator, this my later. Maso kulu timbo lile chengamba. Tulivaka, we got it beta. Mistari zetu karisika za wase wakesha. Oh.